Yamde sapo e jedidi filmaji chapandi tati yoni to Wagadougou e to Bamako teddube yonti wakati nantindon kabruji di.
Oumar Mamadouso.
Top imen maudide to Bobo Julaso lesdi Burkina Faso Samineri Lamo Rock Mark Christian Kabore woni ni welam wonande yogoy besngoji pinoji ton be denti hande e seppo yam yamo dum ko ngam hollude ko non kobe be e be jadi e mabbe men ketto jantori imuradi en ton horebi mali jamri hanki e windande yokono Danemark garnodo e tawtude gubbal takuba yalto leedi ndi de wonno e wi talkuru ndubi lollini ardibi mali be tinani eno alhali o hanirno ni garal ben e der leddi mabbi ndi men jajnu hen hande nogate joyi lewru goburu horejo jagordi britannique hono Boris Johnson o hali e wiide wonde so tawi Russi nawi kono kobi mum ton to leddi Ukraine yo Vladimir Poutine fama wonde ma leydi hirnange de paw yagginande chattudi e do Moscou edibi koni woni badi kabruji di joni joni piren paciren heydi be refi fulfulde dadi adunaro on calminama udditiren ton to leddi Burkina Faso ina wayne tiagal de pelital bamino nyalande hankinde uddudi dendangal keri leedi ndi din keri de udditama e wiide kono kobe wonbe e japperne yado saha ina wayno non to keri batti leedi to udditana tan ko wonande otoji gaddoji balle kam e nguro kono kadi e ko buri soklede leedi ndi ha e ko hutorte e to batti kabirde wonande kabruji imiridi ton kono ko tonto Burkina Faso keddoto den ha joni to Bobo Julaso ko woto e guri mawdi e der wurngo e der ha joni din leedi ina wayna bisnguji pinoji tondi kuliti weltari mumen e saminer lam wande tonde be kuliti wonde e be jadi e be do konin kobe wadbe o do alhali kettoden jangtori umuradi ton de yaya dembo tambura
hande alaraba wode yim yaltube nokku notirte do plastefu amoru gara train bobo gilaso fobe holla ke be welti e soldasi be bangube lambu altine Burkina Faso hakone mageto be ben useni tal
min noddi bandirabe ami bibbe sare ne min fumin ummo min happa min daro gotum min jingana min wallito wallube leedi ni heba be heb kambe do hakkile mabbe jodo be ada chuchan be wartira leedi ni non en fu muyirden non
sita si kanon na nyago kanake keso on tinno wadana watta fu panta leedi din
no sarne tampirni be heba solution fa hono sarne hebta hore mu be tinodu no be watta fu ka boya civil warta e sare ne sabu militaire hana darade kananke sare isu tay hono e democratie wonno be na wayi tinnade be golla fa terrorisme heba fayne timmay samta
mo indi gon leete din sikke fu wala yo kongon useni tal
mina holibe sabu be hoja e lamu faabe yomto be hojaana faabe hawrundina bibbe leedi e do jam e seo e weltare e no leedi ni yaare yeso
ko kawta ngatimi dun mageto ben akku yimbe tamedere filte ken sare bobo gilaso be holla no welti e lamu gon yaya dembo tambura bobo gilaso RFI
yaya dembo tambura on welam de yogo e bibbe Burkina finobe ton to lesdi Côte d'Ivoire ino jogimbo ebe kuliti ebe damini waylari ma wadda ha tinktial hali chadeli ndena gutuntu lidindi nuntindirade men to Abidjan Abdul Aziz Diallo yehi yewtidi e Burkina be wonbe tonbe kettuden jangtori makko
be bibbe leji Burkina wuru be leji Côte d'Ivoire har hi be daru den no di seppoji woni feirde non e gol murtugol konun kobe ha ko be sammini kolla mungun hanki no jeya e ben o jiwo wi'ete do Mariama jangowo feundo o saido Abidjan
weli kam William sanne parce que dilama o wari o wadi premier emergence me yi e fay gotum o wadi premier développement fay gotum hiya ka fa jonin kanko ka o jo fay go tun wadata Burkina Faso minen ka me sauti o joni o andi so o wawa golle de fu o muye golle de fu o botta ginegi mako o hota to mako timmi hala timmi parce minen me yida goddo wala joda de lamu o wawata golluden
de fere Mariama do Abdul Karim kan tawtande o ko yeyo wakalumo maungo ajame momen yewtidi ka ewnorkun
mimi tawta sam minere lamu tawde du wawata artirde de jerenden e der leydi fewn
do tawi de jerende no ngakki ko don be libi lamugo dulle kambe woni ko dum ko ben habborano be yawgol habugol jihadin ko be ko hanno be jonnalan don pe no de jerende en artira bay tum be libi lamugo hande kadi be de tu woni bonde nyande wo nyande
be Burkina be wuro be leydi Côte d'Ivoire tawtudo e mabbe e lundi do de samminere lamu be fowhino fottani yeli yo buttu e de jere artuka leydi mabbe Abdoulaye Aziz Diallo Abidjan RFI
Abdoulaziz Diallo horejo Francis Emmanuel Macron o liti wonde e kabruji do hebi horejo Burkina mo lamu mu siwla o hay hunde hebani medo saha cellal to batti cellal makuto kono huliti ina hewi kadi ko be kibani hen to batti kabruji en kettoto halulaji Emmanuel Macron e fandu hala Abdoulaye Diallo
La France, comme vous le savez, est présente dans la région pour lutter contre
le terrorisme. Farancino andir don non ko leedi simbindi darnde mum do Burkina Faso on gam habude kuliyan kagal ko non le mede ibbi wondude e fedde e leyde Afrique e hirnange oni sediawo felube akunu kobe libbe laamu ro Christian Kabore Farancino no tawdi e sediawo ka darnde mabbe ko anini men fiondo do ko cellal makko gal e kadi no ko artira en der leydi ding
élection civile et des élections démocratiques
concernant le président Kabore maria hibi kaboruji mako
je n'ai pas plus d'informations
ala mi hebani kaboruji e ko ofati e no rock christian kabore jogora feji e ko fo andi kon kono be andini la hanki himo e jang hay fu sebani mi do sikki tan ko non kadi wonirta redo balde men dawto kadi no o renire kan ko e bengure makko len
ko non tigi mbaylen saru mbagu kalen e goddum horebi mali be jamri hanki e windande wondi yokunu Danemark garnodo tawtudi gubal takuba yaltu leedi mabindi de wonno e wital kurundu bi cyakti ardibe be tinani al hali ono yari e no bi ponno dum tinirdini eden wondi e minati jallo e halirdinde minati ya jarama
a jarama Umar Mamad so
ko bawda min be dande e fama muyo e on al hali
Umar Sow ko bawden famude tan du talkurundu horebe Mali la horebe gouvernement lam hakunde o Mali nantini kenyen jammeri ko nun ko be Danemark birfito e leydi mundun en nan jalta e Mali ne wonno be dokkar yamirore mabbe e wargol ko nun Danemark e leydi ndi sabi e wi gouvernement Mali ngal gollal juhibe be jonnoraaki kanyun be teddiniraaka tawtugol habotobe Danemark e gubal kessal lontoto ngal barkan du woni takuba e junna jagordo kalfinado golleji Danemark e leede godde holliti hande ana wondi e sedude salagol laami Mali e wonugol konungu be nelani warde ngam wallude e basi jadiyankobe nde wonno e wi jagordo o nde wonno e wi jagordo o e balde jabbide de woni ko laamu hakkunde ngu uude e laamu hakkunde ngu warde e laami be hibbe be fufu dokkina yamirore mudun en e wargol konungu e leedi ndi
ko non tigi minati Diallo golima njudi pewi e on don kabaru en payat tonto dowla Ukraine to ganduda Boris Johnson horejo jagordo yo huliti wonde so tawi Russi nawi konunkobi mum ina wayno to Ukraine ma jagandi musdi pawi e do Moscou jantori Amina Jofo
min kaldi do min jaboto kala ha wande kon ummi do fu Moscou tewtude Ukrainia min gadan koyngol goto ko min kollata yeginande foggude satunde sanne de min jukkirta Russia leiko e wata dauro leydi din ko du hali Boris Johnson yeso sardin kobe e jiki ko e gaddi do yewtere internet wono e mun Amerik e bandirabe mun Europe nabe Boris Johnson wi no sik wande kulol Russia ngolno wawi sawrede gam e keban hakkilo fukingo hakune leyde den so horejo leydi Russia wadai konu ndera der Ukrainia Owe kaden haiso Vladimir Putin supake lawol dufol iyam le yirbingo o mohani famugo ko gum wana ko moi wana kadi ko wandi enafa
ko non tigamina a jarama kongol gotole jofta choftal balli o saha ka vere Senegal ni kuccindiri e kawral 8e de finale ko Senegal taw foli gotele haydar e bindare e filmaji chapandi jetati yamdi sapo e jenay Maroc e Malawi ma kawru teddube on jarama Yamde sapo edidi fawi filmaji chapandi na ito New York, dola jidentu di Amerika.
Umar Mamadou Sow.
Tonto dola jidentu di hande jangtori men maundi na yoroto Eric Adams ko baleju idabo e ardadi New York. Lumnon nikai ko daulo mako inwaina fuli e gardugol nden mbien gon wuro. In wayno balebi wonbi ton be no jogi damamuyo mawdo e gardugol odo baleje ngam alhali gonal mabbi no waylo men katto jangtore mawne de ciernu modum ba wadani en ka taskara mo men on totama kongol hande on ko limen mijumon ko fati e de saminere lamu de rock marque Christian Cabore tonto lesdi Burkina jofni retende rogere di mere ko e taskara mo men cielal ko ngalu yadudi hen e Aissatou Ly. No biruden joni ko Eric Adams on ko balejo ko kanko tigi ardina mirimbo New York tonto dolaji dentude America dum do woni ni weltare mawnde kam e damamuyo cemmudo no feewi wonande balebi finobi ton ngam gonal mabbe ton ina beydo ko cerno modumba wadanen hen jangtore mawnde.
I Eric Adams
asewe go aranuru ujune didi e no gase didi Eric Adams ante jungo nyamongon nanongon kahore deftere annasara o woni o gorko mo dubi chapande jego e go ko ida bo pet e balebe ardagol fande New York milandi professeur Gregorio Meyers janginowo ka universite Medgar Evers Brooklyn ko hertini dum
in the years before in every
Edi dubi patindidi en ji hiro ndirobe balebe e kala sumbu ko Eric wadi ko wawde hebde kawtal rendingal balebe latino en asiatic en kono kadi e wodebe danibe immibe afrika e yeru be nangani Eric no feewi so wayi mi wiya kadi en annibe immibe e leydele afrika bangi hirnange e bangi funnange
migrated from many of the western and eastern African countries.
Eric Adams rewi e dambude hewde si hewti kasudu falde payku yagal makko sattirno mo sabi basal mawbe makko e njaggu polisi kono dun hadali payku Queens kun nata kono yanko yagal ha o woni captain professor Meyer se hino misa maana dun wonande chukaloi e jama leele yebe.
Njeldo gedel ko ko beydata dole hokka sembe softina wiyetebe be les afro-américains wondude kadi e latino en e dendangal sukabe arayobe mbele widebe hunde fof na wayi wonde gedel didabel ngel ana wayi hokkude damamu ya mawdo yakare o woni wawde wiide wodi daranido en wodi bawdo kay tambade milliarduji kalis dollar kono kadi wawa andude holno golle bamtare diwal gal jogira eno gandirdon dum ni Mer ana jogi lamu wala ko cikkumi woni beedo burbe famdude e de rennogo mabbe mbad fere ha kay be bawa hebde ngartam e odo alhaali
kasengo politiki Eric Adams hino woni hakkunde yankojo ka Democrat en ka hitande 2020 o yi ano himo seppida e ngomu Black Lives Matter tiaggal warede George Floyd kono dun hadali mo bambangol pehe dundude ko sakko fellindiro e bandiyagal der New York e wi imako ndena gu wurongon ko aranun e labu daji lamu makko.
I am clear on my mission.
Ko kalmiko ina lati e ko feuti e jokkudi habadi bebe nganduda ko jogotobi kabirdi e der wuru mengo e tembe do felliti e dum mi hali dum e kampanyo mami tabatin dum e ngardi go amma miri mo New York mamin jilo e bandiji min jeltina bilabidi min jabata wurdi e wuru wango kulhuli to nganduda pitinaji e kabirdi ko hundi laudi nande
that gun violence is a normality.
Himo immani artirgol saldu polisi ittanondu rowani sabi feloje jama be wonana konun ko en den e bore hino sunini yoga e ardibe Black Lives Matter go ha ben jettani mo fodari hulbinindi.
If they think that they're going to
si osi kio artira i pehe polisi kite konanga men tampina imbe amende un addai bonedi e hu uyite e yibbugol ijan men jabata be lorra jama amen yo andu yimbe amen no kasudu député en e ka hore lawi e hino wawi mo lorrude sabu banku gol sarende
tiadele ndenagu ko hunde e alhaaliji tentudi fewtudi New York nadingel New York najo dursudo hino wadi jangingol paykoy koy aranun e labu daji
I think the hope is that he will definitely try to be
able to serve in those areas because I think that there's a lot of to be conjangina ma boddum kon lutan guika jangirde on jarawol kala gabgol fu ha fayin o lorna hakkilo ha sadir maji so inde tede der ummato jami
cadele angal golle kadi hino tawa e faraje habbide Eric Adams koreji gollirdi hewudi hino ombi bafe katu yere dak mitorde manatan sabi coronavirus alfaso ko ginenajo won do New York buri dubi sappo
ala wono a ender sare ne gila o covid-19 ari so hare meden tanjinorimo ballal janal telemako economy
farare den hino tidi kono Eric Adams hino tamjini ka o tammi sabi on
our government has been
lamu men godi mako juti golli mum dewraaji beda fodano New York waddi wurburgo wurburgo non wana tan wadde ko hefdi ko wadde ko fokka wadde ko ete ko dum woni lawol ko foti wonde ko.
It's about doing something right.
Cherno Mudumba, New York, RFI.
Cherno Mudumba, Golima Judy Piwi, and then Janktori Moundi, Imirini Ento, New York, Wurungo Baleja, Ardi, Laul Idibol, E Tarika. Handi, Yew Termin, Ontotamo Kongol, Onkulimen, Mi Jojimon, Kofati, and De Samineri Lamu, the Rock Mark Christian, Kabore Saminana, Tonto Burkina Faso, Ketoden.
Bari Haruna Pat laamu ko Marco Christian Kabore libama kono fulbe ke wiide ni nyambo pata o warat sabu heewinde o mabana o moronkane leke ko hande tabiti o libama minitere ke bima leydi ndi heddi non enen jande meden ko hol cadeele jogori addante leydi ndi de tawno mele ma yumtudo jam tawno ko gede jiyaade di dumunaaji en ji laamu Mali kila nyane be ngitti laamu Ibrahim Abubakar Keita kila den ko e cadeele be ngoni dum non cadeele tawti cadeele ayo leydi Burkina Faso ne na jogino cadeele ndenago bangeji fof pollugol laamu ko cadeele godde jibinta de tawno leydi ndi fagudu ndu fotani non gede de ko beedoto tan ko jibaade dal
tali di men Senegal samine relamu tonto Burkina Faso e yande men alana Afrique ngartam alana Burkina Faso ngartam sonda tawina samine relamu ina nafatno den tawno hanka Mali deji dañi jam sabu samine relamu mabbe hitande dubujina didenogas hajuni ala foko fewni ke witi Burkina Faso te kadi ko be Burkina Faso gongo to bangal den kisfo fina ene wodande bisnguji leydi kono mbele ko Burkina Faso tan jugi ganum e der terti yankobe woni be do bad bonobe aduno fof ina jibi on don alha leedele burdi Burkina Faso dole kono hol no be ponno waddirde e darnde be ponno beydudi taw wona samindi laamu mbele jam e deejire waw artudi e der leydi Burkina Faso
min paray boli di Senegal e waylango gango Burkina Faso bettay kono dum do fu ko cadeela addanta leydi ndi e hankatindi hebi fergitere nde fergitere kay de baydu onade ndi Allah sundi nde fergitere yesa yesa to somo dum parce que so coup d'etat wali tan fobbe hebde laamu be won militaire ji sangari tan hankati aduna o yaaday hen bo leydi tubakeji mawdi di jaaday hen be mbi ko ngakende kudde e nyaamake e chonchi yande amami ka hen u feewal nga kono be kala wattu be njaawa be kita lamu civil kono do do leedi o ngoppita dum
Samba So Guinea Equatorial neddo fuudu e mabbe joodi do ton e laamu o waawanta yimbe ladde be fay huunde so haaldaali e mabbe hawra e mabbe so haalaka wadaka e tabal wana Christian Kabore wadi wolde de wana Christian Kabore wadi sobe kawa ko haybe ko to le ladde to woni sobe kaaldaali be kawra e ko haybe ko hawbe be a badda be ngartata sobe njodo e jam jam fu waawata wartudo e leedi ndi sonata sobe kaaldu e bembe kawri e mudu
on tottama kongol Fatoumata Sisawane
musibe teddube e alarba nyande nogay e jeegogo aburu e yewte fingo folotiro kan 2022 Cameroun ko fati e biyondiro wadungo e altine kabo wal wala e stade olembi biyondiro wonungo sabu dudube mayude nelde me miijo mon ko yowiti e tobere den ka kowal kowal temedde didi e nogay e go chapande jeedidi e jeego temedde jeego e chapande nay e nay sappo e didi e chapande jeedidi.
Oumar Mamadou Sow.
Hedi bi reti fulfulde dade adunaro ko do kadde tene kikiida hande kabruji meden demgal fulfulde kabruji di mbawdon tawtoyde lawri men wohuji tati tobere refi tobere fer odon bayi kay yillade kelle men Facebook e Twitter ko RFI fulfulde batton Suleiman Ndiaye hedano en tokara lagal to golima jodi pewi yonti taskaramu men cellal ko gallo yadudi hen e Aissatou Ly.